CKMusicPromos.com.
Mr. Fresh.
Oh, day.
Ah.
Kweba ume. Pro boy. Original. Popriosa.
One of our sons.
Yadi Shivikwa.
UTS.
That's Seka Seka.
Ah. Hey, Dinga Wancha. Ah. Luida Muaso. Nariko Sala. Kwanga Stata Shinaka. Ah. Juwaki Makala. Wambala Nishi Fiwafwa. Nani kwa chisha power. Kukombolo chilo pakakawa. Kukulo kutusha. Nani kwa saa. Juwaki makala. Nani kwa chisha power. Sana. Nani kwa saa. Juwaki makala. Nani kwa chisha power. Nani kwa saa.
Nalikosa anji wafimaka, kwati nisimbi nshiko ntoka, panchito shike mbuka. Nalikwatisa power, kuwomba ruchero pakakawa, mane evi mtu mpwaya chapwa, wambara nishuwe chapwa, wafwa. Nalikosa anji wafimaka, kuputura cheni na tunka treni, yalikawe andi training. Chifuwa yokurusa mpwa yokuwina, chifuwa yokuchula mpwa yokuwina. Bondi na jila, swagi na gero, mutumba stata, fionso kukwata, kapito maka, yantuna kwata. Nalikosa sana.
Kwacha kuteni nangena mwazo 2040 tunambera poyazo. Kwira pevalesa mindset ya gazo. Pamane sita nkamunina. So respect vano epo tulira. Wimbona mo efende tira. Hatwe kje povatira. Ngena mwata mwazo. Undeti kwa tiwa tisi kugeto. Chae kompea na kevi. Leveli kepo. Too much power na liko sala. Sini masala kuli stata. Newe kukwata. That's what matters. Biasha lilonga ma wish love. Bomo shete oro una good at. Example enze ni Judas. Ise kumanda. Jekwe saka pumuri. Rangati susha nisha kuno. Mama suriri. Rangati niri pepsi nshuka ima luririra. Geja matempa nizo under pressure. Pressure ni nature. Kaleza. Shapu wana shapu la shema. Zaje tukuta yako paka ukale kope.
Hey,
Luida Muaso.
Lewa pop.
Nariko sala. Kwanga stata shinaka. Juwaki makala. Wambala nisi viwafwa. Nalikuwa chisha power. Kukombolo chilo pakakawa. Kukulo kutusha. Nalikuwa saa. Juwaki makala. Nalikuwa chisha power. Sana. Nalikuwa saa. Juwaki makala. Nalikuwa chisha power. Nalikuwa saa.
Boy. Boski. Kwewa ume. Original.
Hotel fiti, mind is sharp, you can't defeat me. Ino ni big machine, original engine, kea fukumpo nyapanshi, mwise koseti. Muri ine mwaba, many power. Mwuri weka selako alafu. Nichipondo msoja komando. Njilu ila feneka, oh. Ukulusa takwaba. I'm a studying king and challenge up every time I'm winning it. This is my true story, de kashimi. Kabumba di bumba, talenti ya simaka. Muri ine mwa liwa power, mumaso na palu limi. Na liwa kodenja, njoa kutina.
Exclusive from CKMusicPromos.com.